Abangaboni sebeyobona mina ngeke ngikwazi ukufakazela omunye umuntu kodwa uthando lwakho
mina ngizoshela bani
uthando lwakho dalimilingi sukumishosha lentando yakho abangaboni sebeyobona mina ngeke ngikwazi ukufakazela omunye umuntu kodwa uthando lwakho
mina ngizoshela bani
nangulomlilo lilo lilo